Hii ni Radio Good America. Radio Good America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi kuri shortwave kuri metero 19 na metero 22. Aho ni mu Burundi, naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 nibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram. Turi kuri VOA radio yacu, naho kuri Y3 radio yacu voa.com no rubuga musanga ibiganiro byacu byose. Muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga ku itariki ya 30 uku kwezi kugeza tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Mu Burundi hateganyijwe ibitaramo bibiri, aho umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben azataramira abanywanyi be. Yageze muri icyo gihugu rero ku munsi w'ejo, yakiranwa urugwiro n'abakunzi b'umuziki we nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turanyarukira mu Burundi, aho twabatumiriye bamwe mu bamufashije gutegura iki gitaramo. Ku buhanga bw'ibyuma ariko barimo barambwira ko telefone zitarabasha kunyuramo, ariko mukanya gatoya nibidukundira turabazana hagataho. Reka tubanze twumve zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi The Ben mu gihe dugitegereje ko telefone zicamo.
Tell me, is my life gonna be enough to the end of time? face ya pretty pretty cooler. Ona lako shepta digi digi cooler. Ukianza kesha kujiki kiki tabaki kiku koja pambia na jitesa digi digi cooler. Kama watai kwesa digi digi cooler. Kupizi na ongeza ni zindi zindi sije livye u na unse miwa.
Ajijwe rya America hivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu gihe tugitegereje abatumirwa bacu reka tube twakira n'abanywanyi bijwi rya America babonye iyi post bagashaka kugira icyo bavuga duhere kuri Cedric Subukwigura mu Burundi ikaza mu kiganiro muri Sanga. Cedric uranyumva? Mumbabare ni Morgan Ruben. Morgan Ruben uranyumva?
Yego ndabumva.
Uherereye he?
Ngende mu Rwanda.
Kaza mu kiganiro muri Sanga warushatse rero kugira icyo uvuze muri iki kiganiro.
Yego kirahari.
Ijambo ni ryawe.
Ego murakoze cyane no kwenda batumirwa badahari ngo mbabaze. Babonye amaposte umuhanzi Debe Mugisha agera mu Burundi. Akiri mu buryo bushimishije kandi nk'abanyarwanda natwe twumvishe biduteye ishema. Icyo nashaka kubaza batumirwa nashaka kubabaza ngo mbese bo kuki nko mu Rwanda twagize ibintu bita kwigira bituma hari byinshi bigenda bizamuka bimwe na bimwe. Ese mu Burundi n'abatumirwa muri rusange bari gukora iki ku buryo ki bateza imbere umuziki wo mu Burundi nawo ukazamuka nk'uko kuko kera ndabizi nko muri 2005-2004 indirimbo zo mu Burundi zari zifite imbaraga kurusha inyarwanda zo mu Rwanda. Ubwo bivuze ngo umuziki wo mu Rwanda warazamutse kurusha mu Burundi wawuhisemo muri make mu Kinyarwanda cyiza. Ese bo bari gukora iki kugira ngo umuziki wabo uzamuke twongere tubone ba Fayizo bari kuza mu Rwanda turi kugendaho hari uturimbo twabyinaga bita gutujede hari utwarimbaga twitaga kiradodora mbese zongere zamamare nk'uko icyo gihe zari zimeze mu Rwanda.
Mukanya navuganye n'abatumirwa hariya bari mu Burundi batwemerera ko bari buze kuba bari kumwe natwe turacyagerageza kubashakisha ariko kuri icyo ngicyo bavugaga ntabwo nabasubiriza ngo mvuge icyo bakora ariko waruvuze ko habayeho ikintu gisa no gusubira inyuma ngira ngo umuntu abirebye ibintu byose bishobora kuba bishingira ku mpamvu z'umutekano mu gihugu uzi ko muri iyo myaka bavugaga kuva mu 2000 kugeza ubu ngubu mu Burundi hagiye habayo ibintu bitandukanye byagiye bisa nk'ibikoma mu nkokora imigendekere y'ubutegetsi bakaba bagerageza kugarura umutekano mu gihugu muri iyo myaka hari ibintu byabaye bitandukanye nkibwira ko rero iyo igihugu gihuze kirimo kugerageza kugarura umutekano mu baturage burya n'abahanzi nkeka ko bishobora kubakoma mu nkokora ariko ntabwo ndi umwe muri abo batumirwa ngo mbisubize ni cyari igitekerezo nari ntekereje ndavuga nti wenda nagisangira nawe. Morgan Ruben, sinzi niba hari ikindi gitekerezo ufite cyangwa twakurekura tugakomeza tukakira abandi.
Yego ikindi gitekerezo kinari nimo nani ni igitekerezo na no kubishimira ndabashimira kwenda byibura bari guha abarundi bagenzi babo bakivana mu bwigunge abanyarwanda natwe byaratugoye kugira ngo twongere tubone ibyishimo kubera igihe cy'intambara twari tuvuyemo byagiye bisaba ko tugenda dutumira abahanzi benshi bagenda bongera bakatugaruramo ibyiringiro cyangwa se icyizere. Nabone bakomereze aho ngaho hamwe n'Imana, rwose igihugu cyabo nacyo kizongera kigira amahoro nk'uko natwungu natwe dufite amahoro. Murakoze cyane
Morgan Ruben mu Rwanda. Reka tugushimire cyane, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Tugiye kwa Ndayishimiye Jean Mutotombe Claude, ikaza mu kiganiro muri sana.
Ego, murakoze cyane.
Amakuru amakuru
nukuri turakashima na mumeze neza aho tujya Amerika
natwe turaho nta kibazo. Uherereye he ko numva hari n'agasaku katoroshyira?
Muri Zambia.
Amakuru cyaho muri Zambia?
Nukuri turaha neza kazi turi mu bushyuhe ariko buri ko buragabanuka.
Ariko rero hano sanku wigira hirya kuko aho hari agasaku.
Atamakuru n'umuntu neza ngaha muri Zambia aradigije iminsi turi mu bushuhe mugabo bugagabanutse.
Jean Mutotombe, reka wihangane gatoya tube tukugumishije ku murongo, ariko wigira ahantu hirya gatoya dushobora kukumva neza kuko ntabwo turimo tukumva. Ariko reka twakire n'umutumirwa wacu, bambwiye ko ahageze bwana Alexi Muyoboke, umwe mu baharanira inyungu z'abahanzi mu karere k'Ibiyaga Bigari, akaba n'umujyanama w'abahanzi batari bake mu byerekeye guteza imbere imirimo yabo y'ubuhanzi. Ku murongo wa telefoni Uganda Muyoboke, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Jwi ry'Amerika.
Murakoze cyane. Murakoze cyane.
Ye, reka tunagushimire ko wemeye kuboneka, nubwo twaguhamagaye ku munota wa nyuma ukaba wemeye kuganira natwe hano n'abanywanyi b'ikiganiro muri sanga. Aho rero mu Burundi mwahageze ku munsi w'ejo, reka dutangire tukubaza uko iki gitaramo mutegura giteye n'uburyo mwakiriwe aho ngaho.
Urakoze Geoffrey, ngira ngo igitaramo ni igitaramo cya The Ben. The Ben ni umuhanzi w'umunyarwanda uri best cyangwa utuye muri Amerika. Igitaramo cyakiriwe n'abantu benshi, Abarundi, Abanyarwanda, ubona ko bafite bamunyotewe. Mbugambera aje muri iki gihugu, aje gukora amakonseri na Mbugambera hageze, ariko bamugaragaje ko rudasanzwe igitaramo ngira mu kiri kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru.
Mwebwe rero nk'abantu bamushyigikiye cyangwa se bajyanye nawe, imyiteguro ye murabona bimeze bite? Urabona hari igihe abahanzi bagera nk'aho ngaho mu gihugu baka gorwa no kubona ababafasha nko kubyuma, abacuranzi, ibikoresho bihagije, aho ho kuri urwo ruhande bihagaze bite?
Ibyo ntabwo ari ikibazo, kubera ko twabanje kuza mbere kugira ngo tubanze tubicekinga byose, tubirebe, turebe sound bafite. Abarundi basigaye bafite sound nziza, ndetse tumaze kuhagera tureba uburyo niba koko Ben yamanukana na bande ye, ariko dusanga bande ziri Burundi harimo izikora neza cyane. Naho twavuze yuko Ben asaba ariko yaramaze kubabona, asaba ariko yakorana n'abacuranzi b'i Burundi, ndavuga live band musician. So rero kuri preparation ni cyo cyane tuzanye na mbere Ben yahageze, ariko twari tuhamaze iminsi kugira ngo tubanze turebe uburyo utu tuntu twose hazakorera sound, imiteguro, ibyo twamaze kubireba mu munsi wawe nyirizina kugira ngo akore igitaramo.
Hari abantu rero bajya bagira n'akanyota ko kuvuga bati ese ko hari bimwe bita collabo abo yagiye aririmbana nabo indirimbo zigakundwa cyane, uretse The Ben hari abo baje bamuherekeje bari buze kubanza kumushyuhiriza sene, cyangwa abandi bahanzi bari kumwe bari buze gufatanya gususurutsa abanywanyi be basanzweho mu Burundi no mu karere k'Ibiyaga Bigari?
Sawura ko je tanyira ngo barahari harabanzi bakomeye cyane, ndetse ari n'abakuru be nka Big Fizzo cyangwa Farias. Ubu numwe mu bahanzi ngira ngo nakwita nabo muregende hano muri industry y'u Burundi. Hari uwitwa Satibi, aho nawe ni umuhanzi nawe ukomeye hano mu gihugu cy'u Burundi ukunzwe cyane. Hakabaho Bushari wo mu Rwanda ukurinda hip hop, hakari umwana mutoya witwa Babu, hakabaho DJ Diaro. Sio gusa kuko hari n'umudigengera ngo hari uzakora witwa wo muri Tanzania abamuzi cyane bamuzi nko kuri The DJ mu DJ wa Diamond nyo n'umuvandimwe we bagera n'ahantu hose nawe abano batabanga bara mutumi nawe zabaye urumva ko mire ko bageje kuri stage harabanze bagera kuri 5-6 bazabaza kujya kuri stage kuburyo bena zajyaho abantu rwose bari muri modu nziza.
Ndumva rwose mubyiteguye ubu turi ku itariki ya 28 igitaramo nkuko wabitubwiye ni kuri 30 no ku itariki ya mbere ariko hari ibintu bisa nk'ihuha byagiye bigaragara ku mbuga mpuzambaga bavuga ko hashobora kuburizwamo hari abifuzaga ko icyo gitaramo cyaburizwamo wenda ku mpamvu zabo bwite ibyo byo bihagaze bite byarashize cyangwa nta n'ibyigeze bibaho byari bihuha
ngira ngo uko ari wabisabye ndihamwe n'umwe mu bateguye iki gitaramo ari we Nduwimana Jean Paul cyangwa n'utujya abantu baramuzi nyiri country record cyangwa country FM mu Rwanda turi hamwe ahangaha ngira ngo niba ubazwe ibyo bibazo byinshi nawe yagira icyo akubwira ko ari wabimbwiye turi hamwe ahangaha.
Ebwana Nduwimana sinzi niba munyumva ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane ndabashimiye amahoro amahoro.
Amahoro namwe. Aho rero mu Burundi muba mugize mutya muratumiye muhanzi The Ben mwiteguye mute?
Turiteguye cyane twa urumva The Ben kubera n'umuhanzi international mbere yuko aririmba cyangwa mbere yuko akora ibitaramo of course management team yiwe abamuba hafi buri munsi baba bagomba kubanza kumakinga sure ko ibintu byose bimeze neza so nibyo rero twakoze tubikora mbere tugira n'amahirwe dusanga aba partenaire bacu bahani Burundi nabo bariteguye leta y'u Burundi iratworohereza ibintu byose bigenda neza so far ibintu bimeze neza ko mu mujyi wa Bujumbura urabona ko abantu bose bari motivated banyotewe kubona The Ben tekereza ko nta comment iri negative yari guturuka nyine ku nzego zizewe cyangwa se abo twe expecting aho support cyangwa partnership.
Nibyo rero narimaze kubaza bwana muyoboke byagiye bigaragara ku mbuga mpuzambaga muragera muti n'ibihuha ntabwo bihari.
Burya mu kazi ka buri munsi iyo umuntu yabaye umukompetita wawe kandi umumeze nk'aho muri business of course hari abantu bashobora kudashimishwa n'intambwe runaka te cyangwa se ntiba bakumva ko ibyiza bitamukwiriye ibyo byo ntabwo bishobora kubura mu mibereho yacu bibaho ibyo twarabyumvishe byatugezeho ariko urwego umuhanzi wacu ariho nta mwanya wabyo afite ikindi nuko wumvaga bavuga ko ari abantu nubundi babahanzi cyangwa se management team yindi nayo yundi muhanzi ishobora kuba ibirimo ntekereza ko ibyo ntabwo byashoboka ko nta bushobozi bafite bwo kuinfluencinga leta y'u Burundi ku buryo ibitaramo bya The Ben byaburizwamo so twabifashe nk'ibihuha kuko izo ni intambara za buri munsi buri muhanzi wese aho ava akagera rwana ni nk'ikipe y'umupira nayo ibihura n'ibibazo nk'ibyo so kuri twe ntacyo ana icyo nta kintu bitubwiye namba icyo dushyize imbere ni ugukora igitaramo cyiza tunashingiye no ku rukundo abarundi beretse umuhanzi The Ben.
Na kaya mvugo yo hambere rero mu Rwanda bavugaga bati ibyo ntibyabuze impara gucuranga
rwose nuko nguko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi nababwiye ko turi kumwe n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bashaka kugira icyo babaza abatumire duhere kuri James ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane kuma kano kanya. Nabyo birangiye cyane ko n'umuhanzi yasimbiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Uri he James?
Turamishye bene wacu.
Uherereye he James?
Ndi mu gihugu cya Kenya niyo ndi.
Komeza ku ijambo.
Navuga ko The Ben arakomeye n'umuhanzi akomeye go muri Afurika kuko nako dusanzwe tubafite ba Sat B ba Fizzo na Barore barahari gusa ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire ni kuki turaje ukuntu uwo muri binzi wa mwakire mu Burundi neza muhoro mu mutekano akakigwa n'abanywanyi benshi kabisa benshi mugo turabye barinzi wacu basimbe mu gihugu cy'u Rwanda batafatwa nk'uko haburiki
urakibaza nde urakibaza ndi w'Imana cyangwa urakibaza muyoboke
reka musubize reka bayoboke musubize
ego ma kumurongo bagusubize
ndagira ngo subize wa muvandimwe numvise avuga ari Kirundi aravuga ati kubera iki tuta mu Rwanda tutakira abahanzi narebe igitaramo kiza yakoze 2017 mu Rwanda yakiriwe nka kora deni yakiriwe kora filimbo mu Rwanda ku misinge bagize ari zigezweho Farias nk'uko nabivuze n'umuhanzi mukuru mu gihugu cy'Uburundi ngira ngo niba mwibuka Kidumu akora aza gukora igitaramo cya mbere mu Rwanda ukuntu yakiriwe hari na kera cyarashije imyaka 20 ariko no kugeza muri uyu mwaka Kidumu yaraje ariko kwakizongera ngo yarabibonye wenda hari nuko na mbere izi social media zari zaje wenda ngo abantu babirebe nk'uko basigaye babibona byoroshye ariko abona abahanzi bahaye b'abarundi kandi bagiye bakirwa neza babakunzwe mu gihugu cyacu birabo cyane rwose ngira ngo najye kuva yuki muntu bya 2017 biriho twakera season
urabyumvise James
ndabyumvise mugafatiye ku byabaye kuri Big Fiza aheruka mu Rwanda ntabwo yamwakiye neza
kube gute
icyo ni ikibazo cy'abantu bateguye nyira ngo Fiza ndetse n'izina ryanjye arivuze mashimira uburyo namwakina nagiye kugufata batamwumvise habayeho ikibazo cy'uko indege yamusize aza asa nk'aho akererewe kandi aza ku butaka yahise afata imodoka kugira ngo atishe igitaramo ahagera abanyura igitaramo hari babuze communication nawe ariko abamo no gusa nk'aho bamusuzuguye ibyo umuntu umwe ntiyabikora wumve ko ari igihugu cyose Fizzo n'umuhanzi u Rwanda rukunda kandi igihe cyose yazaga ntureba iby'ubungubu reba n'iby'ubushize bya ibitaramo agiye akora mu bitaramo bya Bacari nani namu bitaramo by'abandi bahanzi bagiye bamutumiramo cyangwa niba bagufite ku giti cye ibyo rero ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu byabaye nk'aho bisanzwe biba naho ubundi bashyizwe neza kandi bakajya bakunzwe kubera ko abantu kukwakira kubera ko bakwiyumvamo kandi bagukunze kandi ibyo otomatikali kuko niba wibuka neza uwo muvandimwe warubajije Farias yakoze indirimbo korabo na Tom Close yitwa Bazakora na Social Media yitwa Hasange akora indirimbo yitwa Indoro ngira ngo twajye dukora n'ibiganiro byinshi ngaho ku ijwi rya Amerika tusobanura uburyo Farias amaze gufasha umuhanzi w'umunyarwanda kugira ngo azamuke rero muri ibyo bihe byose Farias yarashyirwa kane yakirwa neza nk'uko nyine igomba abateguye namwakira nabi ntabwo biba ari ikibazo cy'uko adakunzwe ahubwo ni ba bantu batumva neza
ariko bwana muyoboke nk'uko mwari mwivuze ngira ngo ntabwo cyaba ikibazo cy'igihugu kubera ko no mu Burundi aho ngaho hari umuhanzi w'umunyarwanda wahaje ntibyagenda uko byari byateganyijwe ariko ntabwo ntekereza ko icyo kibazo umuntu yagishyira ku bihugu
ya uko ni ukuri kabisa
yagijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi twakire Desire ikaze mu kiganiro muri sanga
koza
Desire aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo twihuse
mbere nanditse mbuga ko ndi mu gakenya ariko ntabwo ariho nkiba ubonye Kigali Kicukiro wa dede niba turaturanye hatu havuka
mwakina Nyagapira
hano Kicukiro yego
mwakina Nyagapira
twabaga turi kumwe hano Kicukiro santere rwose dede ndamuzi mu buto bwe
nuko
no muhanzi twemera turamukunda cyane yagiye muri Amerika ariko ubu ngubu yageze nanga dusanganye n'ibisanzura ku bantu bose hano urabona kumukomeza ko yagize ibyago mu gihe cyashize
twakomeje twagiye ku gitaramo rero
igitaramo usanzwe tuzi ko u Rwanda n'u Burundi abahanzi b'abarundi bajya baza mu Rwanda nabo n'abanyarwanda bakajya mu Burundi n'ubwamugana harimo kiriya kibazo cy'uwo yigeze kujyayo ibyamera neza ariko ndahamya ko ubungubu ndatari ko bizagenda ikindi nasaba kubaza ni kiriya kintu babimuvugaho wenda bitage bitameze neza ariko mwamaze gusobanura neza ko ari ibihuha cyangwa se ari abanzi baba bashaka kumuca intege ariko ajya akomera mu byo akora tuba tumushyigikiye
n'uw'Imana turi kumwe yabibibwiriye
twifuzaga nuko wenda mu gihe yazagira inaha ngaha natwe yaduha igitaramo nk'uko agiye kubitanga aho ngaho rwose turamutegereje
urakoze cyane Desire umunsi mwiza aho ngaho i Kigali mu Rwanda twakire bwana Kibumba Kibumba muraho cyane uherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo
Njewe merereye mu Gasata niho nuye. Kibazo nashaka kubaza abo batumirwa mwatumiye. Ese niki cyakorwa kugira ngo umuziki w'abanyarwanda uzamuke ugere nko ku rwego nk'urw'abatanzania bagezeho cyangwa abagande, niki kintu cyakorwa kugira ngo nawo ugere ku rwego rw'umuziki mpuzamahanga ku buryo n'abanyamerika n'abazajya bumva umuziki wacu bakumvamo ikintu cy'umwihariko?
Barakumva, sinzi ubajije ariko buriya basangiye mikoro barakubwira.
Urakoze cyane. Nagira ngo uravuze uti ikintu cyo niki cyakorwa kugira ngo tumere nk'abatanzania cyangwa abagande? Oya, ahubwo nyendifuza yuko twanabarenga, wenda turisiti tukamera nk'abanigeria, ko nigeria babona ko isigaye ifite umuziki w'iyisi ahantu hose ugera, usanga nabo abanyamerika bari barateye imbere bifuza gukorana nabo. N'u Rwanda rero buhoro buhoro nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Aho twaherengera ngo yindasiye nyumaze imyaka 17 n'uyu muvandimwe ngira ngo Nduwimana Jean Paul Geoffrey namubuze nuko nakoze introduction ntoya. Abantu benshi bamenye ku ndirimbo yakoze yitwaga Murabeho Ndagiye, yabwira abantu yuko sida yicanye barayibuka. N'uyu nguyu twicaranye ahangaha yaje kubabwemeza mirimo akora country record na country FM. So tuje mu muziki, ariko igihe twahereye icyo gihe abahanzi tubafasha ngo bazamuke. Ubu none ahangaha agira ngo urabona ko bimaze guhindura isura. Niba Ben ashobora kuza mu gihugu nk'ahangaha akakirwa gukenyera ngo abatwari hamwe umwaka ushize muri Blanket and Wine Uganda yakiriwe gutya buhoro buhoro, icyo twifuza ari uko n'abandi n'abanyarwanda n'abanyamahanga bumva bakunze umuziki wacu, support irakenewe nk'uko ubona ibyo bikomeye bifasha abarabanza bo Nigeria kugira ngo babashe no gukora n'ayo makoro baremereye. Natwe ubu niyo ntambara turimo kugira ngo at least, ariko n'ibyo kubona ukabona abahanzi barimo bararenga umupaka barajya gucuranga ahandi n'ahandi tuzagerayo, Imana nibikomeza kubidufashamo. Kandi n'abahanzi nabo bamaze guhindura imyumvire, bumva yuko kugira ngo utere umuziki utere imbere, aramara gusohora indirimbo akajya muri media tu akabona ari Nairobi, ari Tanzania, ari Nigeria. Nyirango Mana babonye abahanzi bariyo ba Kenisoro bayago, ku buryo icyo turimo none ahangaha hano uburyo dushobora kwambuka tukagera hariya. Ibyo rero ni uko dusigaye dufite n'abahanzi bari professional, agenda akajya kwiga umuziki ku ishuri ryo ku Nyundo akavayo, ubona yuko ibyo akora bose bimetereza bizi.
Murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika twakire na Gerard Ndayisenga, ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane. Nanjye mbere Kigali mu Rwanda.
Nawe se urajya Burundi?
Oya, njye ntabwo njyayo, nimo ndabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Nkakomeza no gukurikira ibitangazamakuru nyine nkamenya uko bihagaze.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nari mfite ikibazo Geoffrey. Ikibazo ndashaka kukibaza abo batumirwa, by'umwihariko Muyoboke, wenda niwe uri bumpe igisubizo cya nyacyo, kuko ari we wamanatinze abahanzi benshi muri aka karere. Urabona mu myaka yatambutse umuziki w'u Rwanda wakunze kuvuga ko utazamuka nyine, ugasanga wanyuzweho cyane n'uwo mu karere nko muri Uganda, mu Burundi, muri Congo, Tanzania. Ariko muri ino minsi turimo turagenda tubona impinduka. Wa mugani ari umuvandimwe wabanje kare, umuziki nk'uwo muntu uza muri Uganda ntabwo kirimo kugaragara cyane, ahubwo umuziki wo mu Rwanda urimo urazamuka. Ese ku ruhande rwa Muyoboke umanajinda abahanzi abona, ni uwuhe muvuno cyangwa se ni uwuhe mwihariko muri ino minsi abahanzi nyarwanda barimo gukoresha kugira ngo bazamuke, bongere kugira izina, bongere baheshe ishema umuziki nyarwanda bitandukanye na mbere?
Arakumva.
Urakoze cyane. Ngira ngo mbere ibintu byose nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari habayeho kugenda ariko gutangira bundi bushyashya. Abahanzi murabizi ko abenshi bari bakomeye baguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bisa nkaho gutangira bundi bushyashya. Mu gutangira ibintu byose byiyubaka mu gihugu n'umuziki watangiye kugenda wiyubaka, kumenya ngo ese sibyo nziza zibe zimeze gutesha batangira kugenda bihugura mu kugira ngo bakore. Ndavuga nk'urugero, ngira ngo mu gihe cya ba Tom Close batangira umuziki na barafite na ba Mitsikido, wasanga dufite studio imwe, studio zari studio ebyiri gusa mu gihugu. Ubu nta ngaha sinamenya na studio uko zingana. Abaproducer bari icyo gihe bari mbarwa, wasanga hari n'itungaroni w'umurundi, ugasanga harimo uwitwaga Uwimana wakoraga Imara na warashaje. ariko none hangaje kora urabona nka producer element wa kora muri country ubasanga ari ngo n'indirimbo kugeza kuri five years old wayikoze urasanga aba producer abakunze abana bavutse mu myaka 20 ishize nibo bagezweho kubera ko barajya baricara bakareba kareba iyindi miziki cyangwa ikorwa abahanzi nabo kugerageza gukora umuziki bumvusha kuri international hahandaho aza kubona so rero byose ni ukugenda tuzamuka urebye mu myaka 10 ishize ukareba none ahangaha urabona n'imbere y'abahanzi ati nsi igenda ihinduka ariko kandi ihinduka mu muziki wabo.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Twanyarukiye mu Burundi aho turi kumwe na bamwe mu bateguye igitaramo cy'umuhanzi Benjamin Mugisha uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka The Ben, giteganijwe tariki ya 30 n'itariki ya mbere y'ukwezi gutaha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Mano Doris. Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi rya Amerika. Zamurijwi ntago tukumva neza. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo?
Kandi mani hato yise nkamerereye muri komine Matana.
Ego turakumva, komeza.
Kandi muri komine Matana mu ntara ya Bururi.
Makuru cyeho mu Bururi?
Makuru ni neza, ariko tutatezi gose.
Ariko ntabwo umurongo wa telefone umeze neza, agerageza kujya ahantu hatari umuyaga hanyuma ushyikiriza igitekerezo cyangwa ikibazo. Komeza, turakumva.
Halo.
Doris, turakumva, komeza, nyarutsa. Hanyuma igitekerezo cyangwa ikibazo?
Reka
twongere tuguhamagare ku wundi murongo niba sinzi niba batumirwa bakumva. Je ndumva hano muri studio tutakumva neza.
Nacho ni mwongere mu mabari nacho.
Yaho noneho wari wumvikanye.
Ni mu mabari nacho tutabure bushaka ni mu mabari tutukane neza.
Ariko turakumva noneho komeza gutyo uko wari umeze noneho ubaze ikibazo cyangwa ushyikiriza igitekerezo.
Sine kwenda wada tijinitera mubyande bene bicobera mfatabura sanda amafaranga gute amafaranga bana amafaranga ni gute.
Aha,
murakoze cyane kubaza aho bizabera igitaramo cya mbere kizaba ku itariki 27 z'uku kwezi turimo, kibere ahitwa Eden Garden mu Kajaga. Kwinjira harimo $100,000, harimo miliyoni y'amarundi, harimo na miliyoni 10 z'amarundi. Ni nzivuga abantu ntibumve ko ari umuntu umwe, ko kuri table ya miliyoni 10 ubwo wazanye n'abantu 8 bose bagakonsoma ibyo bashaka byose bakakonsoma ibyo bashaka byose. Ushobora kuzana umuryango, ushobora kuzana inshuti. Kizaba rero ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 mu Kajaga, aho ngaho kuri Eden Garden. Ikindi giteganyijwe kuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, kikabera kuri Jardin Public, naho kwinjira zaba ari $10,000, $50,000 na miliyoni. Ubwo miliyoni ni VIP, ariko urumva ko nabashobora kwishyura $10,000 bahawe amahirwe ndetse n'$50,000.
Bwana Jean Paul Nduwimana, sinzi niba ryaba ari ibanga, ariko se amatike kugeza ubu ngubu arimo aragurwa gute? Abantu baritabira cyangwa izo miliyoni ko numva wagira ngo si benshi bazishobora?
Miliyoni si ngombwa kugura itike ya miliyoni cyangwa ya miliyoni 10. Kuko hari na opsiyo yo kuba wagura itike y'amafaranga make nk'ibihumbi 10, $50,000 cyangwa $1,000,000. Amatike yo rero kugeza ubu ngubu ntabwo aratangira gucuruzwa, kubera ko bifuza ko abateguye igitaramo yo na Now Company, biteganyijwe ko amatike atangira gucuruzwa ejo. azatangira gucuruzwa ejo, biraza gutangazwa ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye aho bashobora gukura amatike. Ariko ikindi nuko ku munsi w'igitaramo imiryango izaba ifunguye mbere kugira ngo abantu bageremo, hazaba hari ibinyobwa, hari ibyo kurya, abantu babe bicaye basabane, noneho kugeza igihe abahanzi bakunzwe cyangwa se barangajwe imbere n'umuhanzi Beben bazaza ku ruhimbi cyangwa kuri stage bakabasha gutaramira abazaba bitabiriye igitaramo.
Nkurikije ukuntu nabonye bimeze ku mbuga nkoranyambaga, biragaragara ko abantu bashobora kuzaba benshi, kandi biranashoboka dore ko abantu bashobora kuva mu bihugu bituranye n'u Burundi bakaza aho ngaho wari umaze kuvuga aho ibitaramo bizabera. Tujya tubona rimwe na rimwe abantu babaye uruvunganzoka, hakunda kuba ibibazo by'umubyigano, ndetse hakaba hari n'abashobora guhutazwa aho hantu mwateguye. Ibyo mwabitekerejeho umwanya urahagije ku buryo mwakwizeza abazabagana ko nta ruvunganzoka, nta guhutazwa kuzahaba?
Ibyo byaratekerejwe, ni nayo mpamvu hatekerejwe ko igitaramo cya kabiri cyabera kuri Jardin Public n'ahantu hanini, kuri Eden Garden naho mu kajaga ko azaba yivyayitse. Ntekereza ko umubare azaba utari mwinshi cyane, uretse ko stili naho ni hanini. Ikindi kiza ni uko Leta y'u Burundi yijeje abateguye igitaramo, yatwijeje umutekano. Twabonanye na Ministre de l'Interieur, twarabonanye ejo, batwizeza umutekano kandi nk'ibisanzwe. Ntekereza ko nta mvururu cyangwa umubyigano wigeze uba cyane Burundi mu bitaramo ku buryo byari byago. So turizera ko ibintu bizagenda neza cyane, ko na company yateguye iki gitaramo nayo ubona iri kugenda ikora ibintu byiza. Hakiyongeraho rero na team ya FBN nayo ibifite experience mu gutegura ibitaramo, nayo iri mu Burundi kuva mu minsi nk'irindwi ishize.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mu Kinyarwanda no mu Kirundi twakire na Mugunga Valence, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ya murakoze cyane, mwiriwe neza.
Mwiriwe Mugunga, uherereye he, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ni Kigali mu Rwanda. Mbere na mbere ndamanza gushimira Ijwi rya Amerika ndetse n'umutumirwa muri rusange, ahari hose ndamushoje.
Ni babiri
ntago amazina yabo nayibagiwe, ariko barambabarira.
Alexis Muyoboke na Jean Paul Nduwimana.
Nabashoje ni ukuri. Natwe turakuramukije cyane.
Ahantu muherereye ni amahoro?
Ni amahoro, Uburundi bumeze neza, umutekano ni wose, akazura karagwa, Abarundi bameze neza. Mbega nta ni kuva mu bwiza ujya mu bundi, nta Rwanda nta Burundi.
Yumvikana. Icyo nagira ngo nivugire ni ukubashimira cyane, by'umwihariko ku bufatanye mugira bw'umuzika w'u Burundi n'u Rwanda. Ikindi nanone bigatuma ubuhahirane bw'ibihugu byombi bibasha gutera imbere, bikagenda neza. Ikindi nagira ngo nk'ikibazo nibariza abo batumirwa, ese mubona u Burundi n'u Rwanda iterambere ry'umuzika bikurikije ibyo bitaramo muri mu gutegura, eske mubona iterambere ryabyo bigeze hehe, ku kigero kingana gute? Ese mubona mu bihugu byateye imbere nk'ibindi nko muri ibihugu by'uburengerazuba, eske mubona ari uko muzabashyikira cyangwa iterambere rikazamuka cyane? Ni ukuri murakoze, kandi turabakunda cyane. Ibikorwa mudahwema gukora turabikunda, kandi turabashyigikiye, kandi n'amasengesho tuba tuyakora kugira ngo byibura bigende neza, Imana ikomeze ibafashirize ahantu muherereye muri rusange.
Urakoze Muganga Valence, reka bagusubize.
Urakoze nawe Imana guha umugisha kuri iyo bitekerezo kiza utanze. Ngira ngo iterambere gukora mubisobanuye na mbere rwose ririmo riragaragara. Icyo dukomeza gukora ni ugushyiramo intege cyane, yaba ari twebwe abaorganiza bitaramo cyangwa bakora management y'abahanzi, kugira ngo ndetse tunabadepase, kuko ni byinshi. Kuko ikintu cya mbere nk'uko umugenzi wanjye Jean Paul yarabivuze, ni umutekano udahari mu bihugu byombi. Abantu rero ko bafite inyota, yewe ni kigaragara ko umuziki umaze gutera imbere. Nibi byose mubona bitrendinga, mwavuze muvuga
biri ku social media biri hehe ni kikoreka ko umuntu cyo tatanye kuzamuka tatanye gutera imbere kwera ko bidahari ntago bavivuga ariko barabivuga kwera ko hari bihari rero tukaba dufite icyizere ko na leta cyangwa abafatanya bikorwa ibi baba babibona n'abakiyeto n'abashimira dufasha kugira ngo umuziki w'abana b'abanyarwanda utere imbere n'abarundi.
Astel Kana kaze ku ijwi rya Amerika. Astel turakumva, uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mbo ndi mu gisagara cya Goma.
Goma aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego.
Yego komeza.
Bo hanyuma ngira mu kijya batumire bose. Ndanashima ku by'ikijyanye n'ibiganiro mutunganya gake ariko ufite ikibazo sinzi ucyisura uwo ari we ariko nubaza ko yatunganyije icyo giteramo wapare ya Alex Muyoboke nawe naza kumubaza uwo yatunganyije igiteramo ndabaza Uburundi mu gihe butunganije ibiteramo nk'ibi twunguka iki ko dusanzwe tumenyereye baba baririmbye ibidoga yuko atacyo muba babasuzugura bavaha twavuga imisigazwa n'ibyo abanyamahanga baba bakiriye Uburundi bwunguka iki cyangwa abanyamuziki Burundi bahungukira iki. Akabazo kagira kabiri ndakabaza manager Alexis Muyoboke twarabonye ubuheruka bicinze amaze gushika mu Rwanda yarabuze bamwakira tumushimire cyane yahabereye umugabo nk'ubwo yigeze kwa manager we sinzi yuko akiri manager yaramufashije ariko tugatangazwa uke umuririmbyi cyangwa umuntu uwo ari wese mu Burundi ashika tukamwakira nk'umwami ariko umurundi amaze gusohoka akabura neza kumwakira mbega ubwo mu Rwanda ntibaba basuzugura Uburundi kandi tuzi neza yuko abaririmbyi b'Uburundi ari nini uri ku Rwanda ari bo binjije neza mu muziki abaririmbyi benshi b'Abanyarwanda ariko bakabasuzugura tufatiye kuko ukuntu hataha agaciro cyangwa badahamagazwa mu bitaramo bibera mu Rwanda ariko Uburundi ni umunsi dusigaye tufata nk'intara y'ubutunzi y'igihugu cy'u Rwanda ku banyamuziki kwaiba kuki ni kudaha gaciro abaririmbyi b'Abarundi ni kubasuzugura cyangwa ni kubafisha ibikorwa bidakunze iwabo ibibazo byanjye ni
urakoze cyane muvandimwe sinzi niba munyumva kugira ngo ikibazo gisubize n'abandi bose bibaza gutyo mbahere mu mayage sinzi mutagomba niba uri bumpe akanya gato ngo usobanure kuri ibi bibazo byombi
nyarutsa nyarutsa rwose
ngira ngo reka mpere ku kibazo cyo yibaza abarundi mbungukira hehe igira business yewe dukora igira business isanzwe dukora ariko ndagira ngo uyu muvandimwe guhera Ben ageze ku kibo kuri aeroporo abarundi bahari barimo gutegura babonye akazi yaba ari ababosa ubona yaba ari imodoka Ben agendamo kuko imodoka zirenga eshanu ni imodoka z'amaveguti zihenze twagodeshe abarundi mwabonye ko ari indundi uretse imwe yazanye yaba ari venue yaho batuzakorera twahishuye yaba ari sound azakoresha twahishuye yaba ari bandi zamucurangira yishyuwe yaba ari umuhanzi uzaririmbamo epizo cyangwa fatibi cyangwa ndi yishyuwe kandi yishyuwe neza kubera yuko ni ibintu baba baravuze tukabiganiraho bakabyemera yaba ari n'amabande azabacurangira abantu bose ukuntu bangana yaba abasinzwe umutekano yaba abazakora muri porotokole yaba abazacuruza n'ibyo kunywa yaba byose n'amafaranga yaba ari amahoteli hari abantu barenga ibihumbi bigera ku bitanu bavuye i Kigali baje mu gitaramo cya Ben abo bose barareba amahoteli bararya barakora ibiki icyo ni kikwereka yuko hari amafaranga hari amadolari usigare mu gihugu n'ubwo Ben yaje kubataramira n'abakishyurwa ariko ugiye kubara mu nyungu z'igihugu ukareba ukuntu wanganagira ngo abashinzwe visiti Burundi cyangwa bafite amahoteli n'ibindi barareba ukuntu bimeze none aha ngaha nibo bakwerekana ayo mafaranga agiye kuza gusigara mu gihugu kino cyo kimwe mu bintu ngira ngo n'abarundi bagomba kumva yuko iyi ni business kandi izana abantu benshi kandi abantu benshi bagasigara babonye amafaranga kugeza n'umuntu uri gukorote muri hoteli cyangwa amamazu de passage abantu bafasha kugeza hoteli Ben arayemo kugeza muri akantu kose n'akantu kabari kagwishwe na serivisi z'ubuntu icyo gihe rero ari n'amafaranga basigaranye n'abahanzi bari kuri stage bajya kujya kuri rubyiniro na Ben babonye amafaranga kubera ko uwateguye igitaramo aba agomba kubishyura kugira ngo bagende asubireyo n'abantu babuye amafaranga hano ku kibazo cy'akabiri arimo arabaza ku bifatire y'abahanzi b'abarundi n'abanyarwanda muvandimwe nagira ngo hibutse mu myaka yashize za 2004, 2005, 2006 kugeza 2008 uburundi mu Rwanda ngira ngo mutaka muraza kumfasha cyo giha hari usafari wari utirimo aba n'uko ndirimbo zuko za kirabodora n'uko ndirimbo ni wonyemera n'uko ndirimbo yaramenge n'uko kumushaha n'indirimbo zafashe igihugu cy'u Rwanda ku buryo nizo zakinwa kugeza igihe abanyarwanda batamenyaga batangiye kujya bagirana n'amapuburisite indirimbo zizo ngo za saniza yaramamoto babaga bamamaza saga plage yabaga bamamaza ikorwa rugasanga turazibwira ko n'abantu baririmbaga ibintu twumvaga igihe cyarageze rero abanyarwanda nabo birwana bakora umuziki wabo urazamuka uraza udominatinga urapenshatinga ugera mu Burundi kuko mu Bugande bahari umuvandimwe aravuga ngo no mu Bugande niko bimeze kuko icyo gihe abarundi baremeze nabi n'abatanzaniya bari basumere nabi ariko none hari ikintu gishimisha abana na kimwe ari mu Burundi abizi urasanga ari abajene b'abahanzi b'abarundi beza kandi barimo gukora ibintu byiza icyo gufatwa nabi rero kuvuga ati ageze mu Burundi ngira ngo nibwo bwa mbere Farias mu myaka igera kuri 2017 ihura na Farias aza mu Burundi sinari mari yashyize kuko nanjye naje mpura n'icyo kibazo nari nkuye i Burayi arampamagara arambwira ati urageze mu Rwanda sinageze mu Rwanda ariko abantu bafashe nabi ninjye wagiye kumwikurira aho yari ari ndetse turanabanenga cyane turabivuga abantu bamwakiriye kuko impamvu yabo yari ikintu cyabo ntabwo tuyizi ariko igihe cyose ngira ngo kidumu yatubera umuntu umutangabuhamya nta gihe kidumu araza mu gihugu ntibamwakire nk'uko bikwiye cyangwa Farias mu gihe 2017 bibiri na 17 uburyo Farias yatindibaga yitwa Bajunda ku mesire uburyo yakiriwe byari ibintu bidasanzwe uburyo ngira ngo bitaramo twakoze kwa Kigali Farias wari ukihariye wenyine ndakwereka ingero zimwe na zimwe ahubwo ndagira ngo mbwire umuvandimwe ntabwo ari ugufatwa cyangwa gusuzuma umuziki w'abanyarwanda ahangaha ahubwo nabo kuko abonye abanyarwanda bahagurutse bakaza ahangaha gukora icyo bita media tour n'abarundi ntibahaguruke baze mu Rwanda abarundi b'abahanzi cyangwa abarundi kazi bakora icyo bita media tour kuko umuziki wabo ni mwiza umuziki mwiza nakubwiye mbere ntabwo yigeze ajya kugira gufata umuhanzi nako abamucurangira cyangwa abamudekinga ngo bakuri Kigali twafasha abarundi bivuze yuko abarundi ni abahanga ariko ntibagura ibikorwa byabo ntabwo ari ugukora indirimbo bigume mara ku isoro ishize kuri radiyo mbe kubirangiriye aho ngaho ukora nibyo bita media tour kuyikorera poromosiyo kugira ngo ugere mbe kugera murakoze cyane sinzi niba wenda ibyo mubwiye yabyumvaga
yabyumvaga ariko mu kanya gato gashize nko mu masegonda 10 telefoni ye ihise ivaho ariko ibyo wamusobanurira ngira ngo yabyumvise ashobora kuba na mpamvu akweho telefoni radijwe rya Amerika isigaranye umwanya muto mu kiganiro muri isanga iminota itarenga 10 dufite abantu babiri reka tunyaruke tujye kwa Kwizera Daniel ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo unyarutsa wihuta cyane
Daniel Merere Gahini mu karere ka Kayonza. Bwa mbere mbanje kubashimira nashimira cyane uburyo bene yakiriwe i Burundi ni ibintu bishimishije cyane. Njye nkibibona rwose ku bwanjye naranezerewe cyane kuko biragaragaza urukundo badufitiye bafitiye abahanzi ariya birashimishije cyane. Ikibazo nari mfite nashakaga kubaza Muyoboke ese hari gahunda ihari yo kuba bene azaza gutaramira mu Rwanda ese bimeze bite ndumva ari byo nari mfite kuvuga
urakoze cyane reka duhite dufata na Nsabimana Ali nawe abaze hanyuma abisubirize rimwe
naje nishimye kuba mumpamagaye kandi nkashima n'icyo gitekerezo cy'uko yaje no mu Burundi kuko indirimbo ziwe je ziranyura cyane ndamukunda rwose cyo kimwe n'uwo bita Noze Nyama Tom Close abo bantu babiri indirimbo ziwe ndazikunda cyane rero na Denishimye kubona bamwakiriye neza cyane hama hazoba nanjye nzitabira muri icyo kirori cyiwe kuko namuheruka kera n'indirimbo ze nari narazibagiye
urakoze cyane Ali bwana Muyoboke hari ikibazo Dani yari yakubajije
ngira ngo ikibazo
yarabaje igihe Ben ateganya gutara
urakoze cyane ngira ikibazo yaramaje uwo Dani wikayonza cyangwa
ni Dani wikayonza
yaramaje igihe Ben nibazanyura gutaramira mu Rwanda icyo namubwira Beni rwose azadutaramira igihe tuzakibabwira ariko muri iyi minsi ngira ngo murabizi ko ari biza agiye gushinga urugo agiye kuba umugabo yari umuhungu ngira ngo nicyo nyuma y'iki gitaramo nibyo agiye kwiyokipa kugira ngo nabyo bizagende neza ariko rwose ibitaramo byo arabiteganya ndetse na vuba cyane tuzababwira
urakoze cyane niyitanga Simon
nawe reka mushimire umuvandimwe urumva yuko yakunze Ben bidasanzwe ndetse na Tom Close abona abahanzi nagiye na manajinge icyarimwe kugira ngo yarakurikiye umuntu uzi Tom Close kugeza kuri isaha mwemereye n'itike rwose ya VIP mu gitaramo cyo ku itariki ya mbere kuri social media yanjye nyandikire rwose ndayimwemereye
urabyumvise Nsabimana Ali ashobora kuba atabyumvise nari ngiye kukubwira ngo akubwire umubwire uko akugeraho kuri kuri social media Ali urahari bakwemereye itike wabyumvise
none nzayifata ryari
nandikira kuri Instagram yange ni tumuyoboka Alex nandikira ndahita nkubona mwenze ko nje twavuganaga
kuri iyi nimero nyine yampamagaye
oya uramwandikira kuri Instagram
Instagram nayo nkoresha
ubura rebo gufasha rero
nkoresha WhatsApp na Facebook gusa
rebo gufasha rebo gufasha kuri Instagram hanyuma turaza kuvugana
mudamu kode cyane
radiyo ni kandi
kuri Instagram iwe sanandika gute
mwo karekisi mwo karekisi
karekisi Ako ijorindi nabwo ndajyumvise neza
yitwa Muyoboke Alexi
sawa murakoze cyane
urakoze nawe Ali nitanga Simon nitanga Simon uracyahari ubanza nitanga Simon adahari reka mbaze iki kibazo umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika yari yabajije atariko se kuki abahanzi bazamuka bagakundwa bagakora indirimbo nziza hanyuma igihe cyagera bakazima biterwa n'iki bya icyo kibazo cyakemuka giti
murakoze cyane reka iki kibazo ngisubize birumvikana icyo abafana baba barakunze umuhanzi baba bamutegerejeho igihe cyose abari umuziki ihoraho gukora indirimbo buri munsi niyo mpamvu hari igihe gishyika umuhanzi ukabona arabuze abafana ntibabyakire neza ntawe bitababaza ariko mbona biterwa hari n'impamvu zitandukanye umuhanzi ashobora wenda kuba avuga ngo kuko iyo umuntu gitangira ubuhanzi abayumva agomba gusora indirimbo nyinshi cyane ariko Prince agenda akura agenda yapgrading ibintu byiwe nibwo avuga ko ashaka nibwo abateganya kuvuga ngo ndi kugenda nzamuka njya ku rwego runaka reka nkore ibintu biri perfect cyane mu gukora perfection rero niho umuhanzi atangira gusa n'ugenda biguru ntege mu gushyira hanze ibihangano noneho bikagaragara nkaho ari ugutenguha abafana ariko ntekereza ko abakunzi b'umuziki bagombye kujya babyumva nyine bakumva ko umuvuduko umuntu atangiranye atari wagomba gukomezanya bitewe nuko mu muziki ibintu bigenda bihindagurika buri munsi havuka ibishya niyo mpamvu rero n'abahanzi nabo baba bagomba kugendana nabyo kandi kugendana nabyo birahenda bisaba ubushobozi akenshi abahanzi baba nta yandi mikoro bafite n'abaterankunga b'umwihariko bafite uretse abafana baba bakunda ibikorwa byabo bishobora kubera imbogamizi umuhanzi bigatuma atabasha gusohora indirimbo buri munsi nk'uko abafana babyifuza hari kandi n'abandi wenda bagira ikibazo cy'ubushobozi kuko nabyo bibaho hari igihe utwara indirimbo zigakundwa ubwa kabiri cyangwa se ubutaha ntibibe byagushobokera gukomeza gusohora indirimbo kuko urebye ukuntu umuziki wacu mu myaka ishize wagendaga winjiza cyangwa ugirira akamaro abahanzi ntabwo ari nk'ubu ubu ngubu ho za social media platforms streaming platforms zishobora no kukwishyura amafaranga buri kwezi ariko mbere ntabwo byashobokaga so izo nazo ni zimwe mu mbogamizi zagiye zibaho zishobora gutuma umuhanzi asa n'unaretse umuziki agacika intege ariko ntekereza ko umuhanzi nyine ufite
ishaka cyangwa se umuhanzi wabyemeje abameze n'ubundi nk'umusirikare uri ku rugamba nta kigomba kumubera inzitizi cyangwa kumucinege mu rugamba abarimo ariko hanaho hari umukoro ku bakunzi b'umuziki cyangwa se abashobora gusupportinga cyangwa gutera inkunga abahanzi byo kwicara bagatekereza ko aho gushora amafaranga atari mu gucuruza amata na fanta bikonje atari ugushinga botike atari ugutangiza za kenkayori n'amafarumasi gucuruza amaresitora ahubwo ko no mu muziki ari hamwe muri muhantu umuntu ushobora gushora imari kandi bigatuma ibintu bigenda neza inyungu ikaboneka ndetse akaba anatanga ibyishimo no ku bakunzi b'uwo muhanzi aba ari gufasha.
Bwana Jean Paul Nduwimana wafashije mu gutegura igitaramo cya The Ben aho mu Burundi reka tugushimire ibyo bisobanuro wakoze kwitabira ikiganiro muri Sanga. Reka nanone nshimire Bwana Alexis Muyoboke umwe mu baharanira inyungu z'abahanzi mu karere k'ibiyaga bigari akaba n'umujyanama w'abahanzi batari bake muri ako karere nawe wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Sanga. Nshimire namwe nshuti banywanyi b'ikiganiro muri Sanga abo tudashoboye guhamagara mwari benshi ariko umwanya utubanye muto reka tubisegureho ge naho mukanya saa 12 mu makuru kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.
Sheba with the band in another feeling. Nesting production bit Tuchukube FMB Una anyuma kota vera na galale Mr. Rubwa ya make my bit Yela ba urbanji ba mubunana Na yelera vipesi ya susi Yere kera ufasi Kuhira mufaraku Wasike mongambi mutia Sidi na sente Kubulu mjibwala vikasa sulavanji mutia Atina wala kumumiri While on your wrist, I'm chickadee. Oh, what has been be the kind of your master that can no time over it. I love the way you bend down low. What? Blow me, you bend my heart. Juggle a mood sing my name. Oh, what is about my love? Oh, being cooler. Bully chat, cooler, drink cooler. Be my room. Being cooler. Be I your better, being cooler.
Mama, darling, I take you Mumbai, yeah. Mama, darling, I promise to never go. Agenda, but all I know she cannot do blanda. She makes me surrender, but everybody tell me no wanna.
Vincolera, buri chakula chinkolera, viva vinyuma, vincolera. Yo better be in cholera.
Oh, alamorera. If the cause of your sin, I'm alamorera. Right, no. Alamorera. Now, do be in cholera.
Bono ya kumo mulino paraffini. Yes, if I tell you, curl queen. Tamara masasimu magazine. Tagwa mwalinga lupiri rakatwanga. Uno Batman blaster. Bumo yisa senya kukoba igno.
Angamba kuyambencha bosi.
Nironga siri na mbuzi
Photogenic niwe siko la pose
Watazuku kenjo vita wana